waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
haddii aad ka socdaasho magaalada ama tuulada aad degan tahay, haddii aad teendho ka taagato ama Google iska dhigato meel cidla ah oo aad seexato habeenka, haddii aad cashadaada halkaa ku karsato subaxiina aad ku quraacato, maxaa af soomaaliga lagu yidhaahdaa xaaladda? Ma habeen dhexba, ma wax kala? Ujeeddaduse ma aha in aynu kelmada baranno, waa nuxurka ka dambeeya iyo nacfigiisa. Kulley af Ingiriisiga waxaa lagu yidhaahdaa camping, waana cinwaanka qaybtan Australia Explained ee toddobaadkan. Haddii aad rabto inaad si dhab ah u dareento quruxda dabiiciga ah ee Australia, sida buuraha, bannaanada, webiyada, duurjoogta iyo cidlada qudheedaba, waxaa ku furan in aad u baxdo safar noociisa habeen dhex lagu suurayn karo, lagana yaabo inay jiraan kelmado kale oo kaga sii habboon, laakiin af Ingiriisiga lagu yidhaahdo camping. Waa fursad aad waxoogaa cagta ugu dhigto nolosha mashquulka, dib ula saaxiibi karto dabeecadda, kagana nasato daawashada shaashadaha iyo jadwalkaaga maalinlaha ah. Si safarkaagu u noqdo mid raaxo leh oo xasuus mudanna, waa muhiim inaad horay u sii qorshaysato, si hufanna aad u sii xidhxidhato sahaydaada, ugu dambeynna aad si mas-uuliyad iyo isxilqaan ku jiro ula dhaqanto deegaanka aad habeenka bustaha dhigan doonto. Waa sida lagu taliye eh, laga bilaabo xeebaha ilaa dhulka baadiyaha ah ee outback la yiraahdo, campingku waa hab sahlan oo raqiisa oo lagu nasto ama lagaga nasto cadaadiska nololeed, laguna raaxaysto quruxda dabiiciga ah ee Australia. Waxaase inta aadan macawista u gaabsanin, lagama maarmaan ku ah inaad ogaato qalabka iyo sahayda aad u baahan tahay, halka aad ku socoto iyo xaaladaha aad ka filan kartaba. Socdaale iyo sawir qaade magaciisa la yidhaahdo Mark Pipers ayaa ah qof si joogta u aada camping. Waxa uu sheegayaa in campingku uu yahay mid si sahlan ku soo jiita.
So we're very lucky in Australia to be blessed with some amazing natural landscapes, and most of them are relatively accessible from our major city centers, and camping's just a great way with the stresses and distractions.
Nasiib baynu ku leenahay Australia, waxaana leenugu mannaystay muuqaalo dabiici ah oo aad u qurux badan. Inta badanna si sahlan ayaa looga gaari karaa magaalooyinkeena waaweyn. Campingkuna waa hab aad u fiican oo lagaga baxsado culaysyada iyo mashquulada nolosha casriga, ayuu yiri. Mulkiilaha ganacsi la yidhaahdo Tent World oo magaciisa la yidhaahdo John Burrell ayaa isna sheegay in campingku ka caawiyo inaad ka xidhiid furato buuqa iyo mashquulka magaalada iyo iska daba wareegga maalinlaha ahba.
I enjoy it because it forces me to change my habits. I'm, like everyone, a bit addicted to my phone and the internet and the conveniences of modern life. And so, yeah, going
camping allows camping me to really force myself sababtoo ah waxa igu qasabtaa in aan bedelo caadooyinkayga sida dadka kalena. Waan la yara qabatay telefoonka iyo internetka iyo raaxada nolosha casriga ah. Marka aan camping tago, waxa igu qasabtaa inaan talaabo dib u qaado, waqti badanna aan la qaato caruurta iyo xaaskayga, guud ahaanna aan ku raaxaysto dibad joogga, ayuu yiri. Erin Atkinson oo ka shaqeysa bidqabka keymaha Queensland ayaa iyana sheegtay in campingka laga helo fursado sahlan oo lagu arko duurjoogta, islamarkaana uu yahay fasax qiimihiisu raqiis yahay.
So interactions with native wildlife is also what makes camping in Australia so great, whether it's the birds, the terrestrial animals like native marsupials, kangaroos or reptiles or our
bunnies. La kulanka duurjoogtu waa mid ka mid ah waxyaabaha ka dhiga campingka Australia mid aad u wacan, ha noqoto shimbiro, xayawaanka dhulka sida kangaroo-da ama xamaaratada, ama noolaha badda oo isna aad u badan. In lagu habeen dhaxo kaymaha qarankuna waa mid qof kasta ka faa'iideysan karo, miisaaniyad ahaanna u habboon, ayay tiri. Mark Pipers waxa uu leeyahay diyaargarowga wanaagsani waa furaha safar guul leh.
The best way to ruin a camping trip is to not do any research about where you're going. So finding out if a campsite needs bookings, for example, what the busy times of the year might be if you don't like crowds.
Khalad ka ugu weyn ee aad camping ka gali karta waa in aadan cilmi baaris ku sii sameynin meesha aad u socoto. Isku hubi in goobta u baahan tahay si arboonasho, inay goobtu xilliga mashquul tahay, haddii aadan jeclayn ciriiriga iyo cimilada laga filayo, waayo ma aad rabtid in xaalkaagu ku dambeeyo kud ka guur oo qanjo u guur. Haddii aad rabto waqti degan oo ka fog dad badan, Erin waxa ay ku talinaysaa inaad ka fogaato xilliga fasaxyada iskuulada isla markaana aad si taxaddar leh u qorshayso safarkaaga.
Do you need a four-wheel drive to access a camping area? Can you take pets into the area? You should check the weather forecast, the tides if you're going on the beach, and always ensure you have.
Isweydii inaad u baahan tahay baabuur afarta taayirba ka socda. Ma la ogol yahay xayawaanka rabaayada ah? Waa inaad hubisaa saadaasha cimilada, hirarka badda haddii aad rabto inaad xeebta tagto, sidoo kalena aad hubisaa inaad haysato ruqsadaha campingka iyo gaadiidka. Yay kugu dhicinay inaad safar dheer soo gasho oo aad timaado meesh iyo u buuxda, ayay tiri. Dhanka qalabka la qaadanayo, ninkan magaciisa John uu yahay, waxa uu kugula talinayaa inaad safarkaaga ugu horreeya ka dhigato mid fudud oo aad ku tababarato.
Trying to choose somewhere where it reduces the complexity of what you need to take, perhaps all the way down to just a tent, mattress and sleeping bag and a torch. That way you can
isku day inaad doorato meel aan diyaar garow iyo saanad badan kaaga baahnayn oo keliya u baahan teendho, fresh iyo torch. Sidaa ayaad ku tababaran kartaa cuntadana maqaaxiyahaagaba u doono. Safarka xigana waxaad u gudbi kartaa saanad buuxda iyo cuntada oo aad samaysata, ayuu yidhi. Ma xilli roobaad baa, ma kulaylaa, had iyo jeer u diyaar garow cimilada aan si hubaal ah loo saadaalin karin.
The temperature is obviously a big one, making sure that you've got clothing that's suitable and sleeping bags that are suitable for the temperatures that you can experience overnight.
Waa muhiim in aad ka sii sakarto kulaylaha oo aad sii qaadato dhar ku habboon iyo gogol ku habboon qabowga habeenkii. Dad badan oo markoodii ugu horreeyay camping sameynaya ayaa la kulma qabow aanay filaynin, ayuu yidhi. Xusuusnow in aadan is-cuslaynin, isku koob oo keliya saanada iyo sahayda daruuriga ah.
Water, tent, sleeping bag, mattress, and a torch. And beyond that, it's trip dependent where you're going.
Biyaha, tendada, gogosha, iyo torch ayaa aasaaska ah. Wixii ka baxsan taas waxay ku xiran tahay nooca safarkaaga, sida muddada iyo meesha aad tegayso, cunada aad u baahan tahay, iyo waxyaabaha aad qorshaysanayso inaad samayso. Socdaalayaasha ama habeen dhahayaasha khibrad leyda ah sida Mark Pipers oo kale, talada ugu wacan ay ku siinayaana waa inaad habeenkii hurdo wacan seexato.
The main thing that people come away with from a bad camping experience is mainly sleep. So if you're driving to the campsite, you might have a lot of space in the car. So take extra blankets, your own pillow.
Waxa ugu weyn ee dadku xasuustaan ama ay ka cawdaan marka campingku ka xumaado waa hurdo xumada. Haddii aad baabuur ku safrayso, qaada busta dheeraada, barkintaada gurigana ha ka tegin, kharashkana ha kala bakhaylin furaash nooca la buufiya ah oo tayo leh si aad ugu raaxaysato campingkaaga, ayuu yidhi. Ha ilaawin sunta cayayaanka lagu buufiyo, iyadana kareemka qoraxda, sanduuqa agabka gargaarka degdega uu ku jiro, iyo wixii kale aad leedahay waad u baahan doontaa sida cayaaraha iyo kalluumaysiga. John waxa uu leeyahay, haddii jeebkaagu buuran yahay oo aad raaxo doontahay, waxaa la helaa qalabka campingka iyo agab horumarsan oo ku qancin doona.
Even in the last 10 years, the level of comfort that you can access and the technology that you can access has really exploded. You can take induction stoves now camping if you want to. You can
hataa 10 sano u dambeeyay, heerka raaxada iyo tiknoolajiyada aad heli kartaa aad bay u kordheen. Waxaad qaadan kartaa nooca foornada casriga ah ee la yiraahdo induction stove, cunto qaboojiye, xataa hawo qaboojiye. Waxa uun ku xidhaa waa ballaca boorsadaada ama gaadhigaaga iyo kharashka aad diyaar u tahay inaad ku bixiso, ayuu yidhi. Waa fikrad wanaagsan inaad qalabka campingka ku tijaabiso guriga ka hor inta aadan bixin. Erin waxa ay ku talinaysaa inaad si taxaddar leh u doorato goobta aad taandada ka taagayso ama ka dhisayso.
Consider where you're positioning your tent before you set it up. Is it a flat surface? Will it get flooded if it rains? Am I setting up the tent too close to the road?
Ka fikir meesha aad taandhada ka dhisanayso meel siman ma tahay, biyamareen ma tahay, la'aala roob da'o, ma ku dhowdahay jidka baabuurta, geed hoostiisa ma tahay, ay laamuhu kugu soo dhici karaan, ayay tiri. Sidoo kale waa muhiim inaad muujiso adaab iyo ixtiraam inta aad kaambinka ku jirto.
Keep your noise levels to a minimum, especially after dark and in the early hours of the morning. And when you're setting up your tent, give people as much space as possible and don't spread your camping.
Hoos u dhig sanqadha, gaar ahaan habeenkii iyo aroorta hore, marka aad tendada dhisaysana, ka durug dadka kale, ha isballaarina is aruuri, mar walba raaca xeerka u yaala goobta kaambinka, ayay tiri. Ha ku daadinin ama ha ku toorin qashin deegaanka, dhaawacna ha u geysan dhirta iyo noolaha, midna dib ula noqo wixii qashin ah.
Try to leave no trace. Pack up everything that you bring in and leave the campsite in the same or even a better condition than you found it. In national parks,
qashin iyo bilic la'aan ha kaga tegin goobtii aad u hoyatay. Qaado wax kasta oo aad keentay. Goobtana kaga tag sidii aad ugu timi ama kaba si fiican. Kaymaha qaranka waa la ilaaliyaa. Ganaax ayaad mutaysan kartaa haddii aad waxyeelayso, ayay tiri. Goobaha kaambinka lagu sameeyaa waa meelo ay dad badan oo qaarkood caruur wata isugu imaan karaan. Haddii aad u baahan tahay in aad daarato matoor, sida uu John ku talinayo, waa in aad tixgelisaa dadka kale ee deriskaaga ah.
A lot of national parks won't let you take generators, but if you are allowed to take them, it's generally recommended to turn them off by 7 o'clock. Similarly with loud music.
Kaima dalxiis badan lagama ogola matooro, laakiin haddii la ogol yahay waxaa lagu talinayaa in la damiyo 7 fiidnimo, muusiga dhawaaqa dheerna sidoo kale yeel, adigoo tixgelinaya qoysaska caruurta u hurdo, ayuu yiri. Mark ayaa isaguna sidaa ku raacsan oo leh muujinta adaabta iyo xishmayntu waa mid cid kasta u wanaagsan. Waxa aanu ka digayaa in goobaha la wadaago lagu shido dab.
And especially in Australia, this is a big one, is lighting fires outside of the designated times of the year, because obviously the chance of bushfires increases quite a lot over the
Australia gudaheeda, dab shididdu khatarteeday leedahay, gaar ahaan xilliyada aan la ogolayn, waayo halista dab kaymeedka ayaa aad u sarreysa xilliga kulaylaha, ayuu yiri. Dabka waxaa lagu shidi karaa oo keliya meelaha laga ogol yahay, waana in si dhammaystiran loo damiyo inta aan laga tegin. Haddii aad rabto inaad wax ku ogaato goob gaar ah oo aad kaambin u aadayso, ka sahami internetka ama online-ka kolba sida aad u taqaano. Iska hubi emailada, booqana bogga rasmiga ee goobtaas aad aadayso haddii uu jiro. Qaybtii Australia Explained toddobaadkanna intaasay ku dhan tahay. Ku soo biira ama iska diiwaan geli podcast-ka Australia Explained si aad u hesho talooyin iyo macluumaad kaa caawiya degitaankaaga Australia. Ma qabtaa su'aal ama fikir ma nagu soo biirin kartaa, fadlan noogu soo dir Australia Explained at sbs.com.au.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.